komati nita kuza piti kaninji komanji basi kuza njiti juni
macho macho
kauna iweza baby girl inua shake 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 inua leka chini ya love inua leka pona gasta style inua kauna iweza baby girl inua shake 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 inua leka chini ya love inua leka pona gasta style inua gen shop gen takupata kabi na asali kuiget nitakuza kwa mati si si nishafunzwa titi so wako girl itakuwa fiti. First of all, nita wika all thanks. Umefanya kitu poa manze kukamu. Juna juwa le, kutakuwa tu kupinja. Kuna siri na maisha ugwara winja. Hit, hit, kichapa kwa beat. Jamu kutaka boop, boop, zikichapa kwa boot. Okay, niko ready mama. Niki wika all yes, taibisha ma. Niki vein mek, una rain stop. Kiki picha faster, weather isha got. So usi wike, unataka maji. Juato kika maji, ni bad ya kazi. Kauna iweza baby girl, inua. Shake, 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 inua. Leka chini ya laugh, inua. Leka pona gasta style, inua. Kauna iweza baby girl, inua. Shake, 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 inua. Leka chini ya laugh, inua. Leka pona gasta style, inua. Ayo my girl, set to my room. Ingia ni kushow vile siwa tunadum. Unataka marash minta kuliza tu doom. Ingia buu ni kueke juju. Jameson kwa meza, sick kwa kitanda, inua girl, nionekana za ilamba, usi wicked time, juu taka wia, boro suli zati, astarudia, kuta is fun, kikuza kwa ngozi, sauce lonta ileta uke film mapozi, sita kuwa fasta, design ya bobi, tunajua si udu sababu ya hobi, we mta mwinja tunandani niaje, jau metipaka marashon nukia niaje, fresh. Fresh so fresh that stone ta kulaza design gine badu.
Kauna iweza baby girl, inua. Shake, 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 inua. Leka chini ya laugh, inua. Leka pona gasta style, inua. Kauna iweza baby girl, inua. Shake, 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 inua. Leka chini ya laugh, inua. Leka pona gasta style, inua.
Minatesha kuchafua, baby boo. Tayari nisha ikagua, ita go through so mguu, inua. Lakini karada, kuhapa tunacheza chobo uwa.
Check, 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 check.
Vifiti, nione kaime check. Kaime hivyo ndapakua. Lakini konja pika kwa kimbo, sidani kaitalika. Mirofoni yako zima, story ya chali yako kata. Nikuonyeshe style zingine za kichaka. Hapa, hakuna chaka trisex. Uela, na hakuna cha harare. So inua, hiyo glass, tugonge cheers. After he class, mindo modest ya kuambia. Jinamizi all-star, hiyo kombini noma.
Kauna iweza baby girl, inua. Shake, 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 inua. Leka chini ya laugh, inua. Leka pona gasta style, inua. Kauna iweza baby girl, inua. Shake, 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 inua. Leka chini ya laugh, inua. Leka pona gasta style, inua. Kauna iweza baby girl, inua. Shake, 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 inua. Leka chini ya laugh, inua. Leka pona gasta style, inua. Kauna iweza baby girl, inua. Check, 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 check.